This is an MUT Radio podcast.
Stando Style is here. Stando Style, unjani?
Ngiqala ngibingelele ngibonge futhi sisi wami ngethuba ninginelo nalekhaya ngibingelele kuwena ngibingelele nabalale emakhaya Kamu Stanza Study kodwa yelukuzalo lindo kuhle wami kwena ngizalelwe khona nemlazi ngakhulela
Oh thank you so much Stanza Style thank you so much before size yabona singene nje deep mangase kuthiwa ke ngiyabuza ubani uStanza Style uStanza Style sothi ubani
uStanza Style nje umfana nje ukukhulela emlazi uthanda umculo nje indlela esimanga ngiyabona
Okay, Stanza Style. So if ungasichazela ukuthi mhlambe uqale nini lento music, uqale nini uthanda ukuthi because awulalanga manje wavuka wathi kusasa ngiyacula. Ube nalento le.
Ha umculo ngasho ukuthi ngiqale ngayifeni yawo kaphela yabo.
Okay.
Ngilalela nje kakhulu umculo. Ngikukhuluma nami obecula ni ekhwayini yabo. Ongithatha ke wasamzami nami ngokubona. Angihlula ngento ekhwayi.
Oh. Gospel choir. Okay.
Bimbi tap lapha bona khona lezi zinto yabo. Hey, ngangifuna le yakho.
Okay.
Bali angasaya ngabona. Then ngilinga ngangifuna kanti uzonayo uzohlangana nomuntu ofundisa.
Ehhe.
Wase thai. Wasam kidza nomzukale. Then ngazama ke hip hop ngazama hip hop.
Oh, waqala ku hip hop.
Ngabona sina. Ukhona umunye futhi uproducer engabe uhlangana naye wengiyena owangizwa ngicula ngaphambili yabo wangithanda ngicula athi hayi asenze iproject yabo kokufunda beni kuzinga ngawo sifisayo ngale impathi bezinto ashintsha
okay ngiyabuzwa khona le nto okay so buyela again okay can you tell us nje ukuthi ngizobeka kanje angifuni ukuyibeka ngalendlela le ngifuna ukuyibeka ngalendlela le okay ngithi can you like walk us through your songwriting process how do you if ufuna ukuba nengoma wenze njani because khona abantu abavele ahlale yabo uthi uyabona usiya freestyler yabona nje kani wena wenze njani uyabhala phansi or
ingoma nje selongaqala ukucula ngathi ingoma nje ngaleli beat
okay uthola ubeat iqala
ukunye uthe ushaya mhlambe bese ngizwe ukuthi uzobhala mhlambe uqeda bese ngizwe ukuthi
oh by listening to beat okay can you write a song without having a beat wengoma
angazi
kwenzeki
Yeah, guys, please nje ngibenze isifiso. Kuze ngilokhu nje abenze isifiso. Kuze ngithande ukuzwa uba sibe.
Okay, usho ukuthi nje lami nama ngingakunika ubeat, ngithi gibela phezukwawo ungenza amaholo lo.
Ah, ngazi ke, ngazi.
How? Phela we artist awashe ama freestyle.
Hayi, angoshaya ama freestyle ngiyalalela nje ngenza into yami.
Oh so nje you just listen
ngisuse ngifaka igama ngisuse linye kanjalo but angibhali phansi nje ukuthi yabo ngiyibhala
ehhe okay do you have maybe a role model umuntu othi mhlambe ubukela kuyena oh yabona who gives you motivation like
yeah abantu engathi ngibukela kuwona ngithanda umuntu obhalayo yabo uma uyibhala umuntu obhalayo uthanda i rhyme scheme lonke lento nje njengo uJabu uyabhala uyobizulu uyabhala naye uzawe thankeni thanda nje kahle kahle nje
oh you don't have that specific one person so you buka nje kona wonke umuntu ocula okay do you have maybe new music cause usinikeza wona are you in the process of releasing any new song or album
yeah I think ngiyanga ngizokhipha isingle mhlambe sisinilandelwe EP
Oh okay.
Ngoba ngine album.
Oh there's an album we keep in last day. Emihlweni. Okay, ine ingoma engapi album? 9. Oh okay. Okay, if I may ask, ikhona mhlambi artist like a famous artist mhlambi uke wasebenza nayo or something?
Yeah, ukhona lo mfethu lodlalela mshana yambo lo mali motivational speaker but
dalela mshana. Oh yes, ngiyamazela ku TikTok.
Yeah, ukhona la ke album yabe ukhiphile. But le iphindwe ukhiphe kuyaphambili. Bakhona ama things. This
is okay, yes. Okay, if you can tell me, what is your biggest highlight nje in your music journey? La wabona kahle ukuthi okay, yabona ke la ayi engathi ke sengihamba na lento le kuyenzeka yini nje le, or it might be an event mhlawumbe waya kuyona looking to ba ama artists wa perform now or anything eyenzeka ku career yakho wabona ukuthi yeah, now I'm into this.
Yeah,
your highlight nje, your biggest highlight.
Cherry takes na manje manje makana.
Nominations.
Yeah.
Hey, you're going far. You're going big. You're doing amazing.
Yeah, I should be with you.
Okay.
Then if it's a music holic, then you can afford to launch in under them, you all right picnic, Bengi corner. Yeah, I think we're happy.
Oh, thank you so much. Okay, last but not least, okay, yin, what is your motivation toward music? Yin the AAT, no manga tiwa kunjani, how your motivation ends with okay, ngizo kubega, no manga tiwa, cause this year's wuti, go music industry, you don't have, there's gonke kambagas, yabona, kolum dozo velati, engagazo guzu kuluma, avelati, angintandi, no. So yabona, once you introduce yourself to industry, entertainment, and a band, so a lot is going to happen, so, tola ma negativity, yabona, nje so wena yini le keep motivated ukuthi wena noma ngathiwa kwenzakalani ungabi unga discourage
ukuthi ngikasho ukuthi nginabantu ababaleka kakhulu kahle kahle ngoba bangivikela entweni iningi yabo
by
block nje negativity eqhamukayo kodwa into mina engiqhuquzelayo ukuthi nje ibhale story nje ngithanda ukubhala ukuthi nje ngikhiphe story ngiphinde futhi yeah ngisho nje.
Ah, thank you so much, Standard Style. It's your stage name, right?
Yeah, Standard
Style. Your real name?
Lindokuhle Mgwena.
Ah, Mgwena. Lindokuhle Mgwena, ngicela usitshele ukuthi ke if ngifuna ukukufollow, how do I get you kuma social platforms ubani?
Standard Style wonke ama social media platforms, Standard Style SA nje, TikTok, no. Instagram, yonke indawo nje
Facebook, Standard Style. Standard Style. So, if mina ngifuna ke ngithi naku sengiyashada ke manje ngifuna ukuk-invite, how do I? Mase ngifuna into esheshayo nje, into njenge WhatsApp.
Angithola nje ku email address. Yangithola lo email address, sangoutrecords@gmail.com.
Okay.
sangoutrecords@gmail.com.
Okay.
This is a MUT Radio podcast.